like me, baby.
Wani barasi, wezi kata. Tuende you